abasajja bantumye bino nti ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zifukumula natume mujjukira lwe nasuubiza nti nja kuleeta bisunsule era ng'okuva lwe natandika bawanyoma byenzize mbawe ye bannange muliyo mutya ddala okubuuza empisa ya wano twakubwa n'emiggo mu butawaka nga koyita ku muntu oti ojja kutyetisa kosange waggali oyina kumweyuna ku kasozi ngaako n'omusindika amala kavunuka omuwavuge kale ebiseera ebyo byali byawufu kati abasajja bantumye bino nawagira mikisi ne balulunkana buli semakanafu balime naye ngeza olukaluzi bakutula dala bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa obateme ensulo ne zikukumula ye bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa obateme ensulo ne zikukumula kati omulembe gw'olukalu gwadibye luno n'ayagala mmotoka ojja kugivuga bakwata ku swiki neraga ebire mwe banina ips mujaguza envuma n'abafiga ennungi obwamwe bunkomye neyeesiga akabina akankusaasire mpoze ow'ekisenyi ye nfubo kati bwawakanya ebyange si kibiinaye kasita ekituufu ky'okikwolese ebintu byakyuse muve ku byaluli n'abawali otuzzi we balima kati gwalina ekisenyika kuwegano okwegobako obusajju bw'enkumi esatu bukufiiriza akatale kankubuulire leka gwebaziwe ng'oyo abayakamiza abasajja babuuse balabye ekipya bwatuukakeyo gye gayiikira ng'owolukalu ojja kugisula n'okusika zimayiro byali byaluli neyabulwa kigeetayita tesiti kizibu n'okusanga limayo ebbiri zendaba beemu n'obutawera bakyala mwewala erinnya ndira butafa n'otuusanga omukolo nkola ya luno eddagala lyatuusemu liwentamu babbamwe bave ku ndiba bawuteko nabo bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zikukumula bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zikukumula kati ngenda naye kuleke dawuni bana bakintu eyalubawo ejja kukusika naye kuluna negayalira ng'otuuse okusiba n'osula kale abasajja balabye bafa ne beddiima okussamu enkasi era bwe kityo ne ku magetisi zijja kuwona obutanubuka olaba emmotoka eba neyingini bwe bulwa maze yina okukyamuka kizibu n'ensumbi w'okukalira eyalubale mu ssokono gwe bawongera olwaleero kankome wano naye omufumbo we lwaneko kati ebyana byawunze ennimiro za luno ate nga bujjagaali gwe beyambisa olwaleero kambasibule sanga keni yanjiyiza ebipya nantuma ejjaasi nja kubaddira kasita obulamu bannange tuliba nabo bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zikukumula ye bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zikukumula dala bo bantumye batyo ennimiro z'olukaluzi bakutula baagala ntobazi ezitasumbuwa we bateme ensulo ne zikukumula ye
Remember where you got it from. www.djericom.com gmail.com.